jambu akuita Yesu kuba mu masoge oli wa muwendo jambu eddobozi lirino kubanga tomanyi oba lyelisembayo leero gwe mukisa gwokwe kubanga yagala obe mu lulyo lwe era obe mwana wa nvuma ow'emirembe
Ebyo binji, ebikunyize munda mu mutima
mikwano obanga bana boka tibanga yoraba enesi teya tonde bwetyo bajaja bafe echibi kwechava mweguma Yesu wali wali yateka teka okukuonya Mira mi onda, mi nave, ababula tu saule.